mfethu semathandweni mfethu awungeke mfethu nisemathandweni awungeke mfethu semathandweni mfethu
sangane lapho njobe ngihlanganele ibani lobe hlangane ngoba ngifuna yena yedwa ngoba ngaye vele ngicwele ungenza ngamathele ngcebeleke ngidedele igazi kumane kube mnandi believe emnandi nami ngiyimsetha sikhi sibe permanent nami ngizoyifela nami ngizoyincenga induku ngiyayithe love ngizobuya ngicela ungakha ngicela ungakha love ngizobuya angithi mina ngizobuya ngicela ungakha.
Zula ngifuna lona lothando beka manje ngitholile kodwa yini ukudig nami nabaphansi bavumile yamile ngane ngithi angeke ngiphela amadlisi azophinda ihlangane mani kumnandi udala mana sangane lapho njobe ngihlanganele ibani lobe hlangane ngoba ngifuna yena yedwa ngoba ngaye vele ngicwele ungenza ngamathele ngcebeleke ngidedele igazi kumane kube mnandi believe emnandi nami ngiyimsetha sikhi sibe permanent nami ngizoyifela nami ngizoyincenga induku ngiyayithe love ngizobuya ngicela ungakha angicela ungakha love ngizobuya angithi mina ngizoba angicela ungakha
ngoba mina angakuthola ukuthina ngoba yena
angafuni